kuri hoto wane mwamiwo Awatabu za mwone bacha Eba mikusose keni gambo Na mambwe mozima Mazima wa waliofu na mwamiwo Fali duda wankubuza Tompasi miku wakabu wakwe Be wale bayekera Tomu joga ye muno yo kubanga mwe mwakole ndagano Abogeza bo baleke wetu fayo Neza obufumbo Chensa bagwe me wala batabuzi Mukwano kolerere mirembe Wade banji mwatu bakuyekera Bono neza obufumbo we wale digambo Tomu joga ye muno yo kubanga Mwakore ndagano Awogeza mwareke Kweto fayo Nweza obufumbo Chensa bagwebe wala batabuzi Mukwano kolerere mirembe Wadebanji mwatu bakuyekera Golo nweza obufumbo We wale digambo Kuyekera Bono neza Ufumbo we wale digambo